downloaded from ilovezedmusic.com.
Y'all already know.
Salida kuja madose chiyaku mlako Meno mandisia wadi ndiwa na zirako Osa yene na fumo ndiwe fano banda mwambu Suko na zako meno ziko ndela mwini Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri Nisa name mami yue maakilis Wata ya makeno sade sedwa ndizi mbiri Time will tell wase wela game yo loser Kama igu kumandize nifana ozunza Play this on repeat wherever you are Tima wamo tusu wase wela na uchuka
Nikango kuvela zinkani Kandi sungi like I'm Benny Sungamba anga mapulani Nanguza over and over Can't you ever tell me that it's over Zako jasa ndoka Wakana za kutoka Cause in my life I regret the love Give to you my time Kampata
Who
from my love said music.com.